garsoorka idii la wadna in guriga garsoorka lahaa ee dayactirnay garsoorka iyo askan agnii gudoomiye maxkamad sare ayaa qaanuun la dejiyey walaansi baarlamaanka ansixiyey walaalwali shuruucdii oo ah gudoomiye maxkamadii adeegii garsoorka wal magacaabay. Marka insha allah arrinteeda wali bu ahaa in tilaabo tilaabo waaye walayoonka mooda dhaladaayan dhaqaalihi waliyaalna lambaahni badana jarta una deked ma qabna. Marka resource badan maylnay ku kaa ma leh arrinteeda ideeda leen wada wayn aaminsana dad hufuno aqoontii leh gacanta ka hayaan in waqti dhow iyo mirad la doonto idin leel kareen.